premium. Zsnails.com. To me, Dina, my fair.
I'm a dentist. Nisakuna mena lema nawe awebo
yenda. Watilapo simenti ya kosa che, I think it is now over vabosa le. Ungachoke chepa news waku ocha he. Maybe my love is not enough, let me forge ahead. Stingers itambana monga ma TV. Kuyambana yambana lyoze mabipi. Last time you wanted to ban Minga City, I think ya cold hearted iweze mufriji. Lelo ni I'll kill you, Milo I will sue you. I almost knew the police na koti through you. Cindy in a perfect partner but I'm truthful. It's better we divorce, our love is not fruitful. Peni na kuziva weze mungeri. Vazanga timwa kwa tila na eri. Manja tiponte la na kuseli. Munyumba mwangala vene pigi na makaveli.
Ichichiko ndicho menya na daily. Ichichiko ndicho vutana daily. Awejione kamunga ni maku kakamiza. Kuti unikonde baby and I. Awe usakani paisa na bipine. Awe usakani paisa na bipine. Nisakuna mena lema nawe. Awe boi enda. Awe usakani paisa na bipine. Awe usakani paisa na bipine. Sininga na mena lema nawe. Awe boi enda.
Downloaded from Zsnails.com.